leyɗe liɗɗetati gonɗe ley sahel ngel kañe e leyɗe goɗɗe ujunaji ujunaji himɓe cuɓoto yaade joolaare yalla ana keɓa battene lobbe hewɓe mabɓe ƴaɓɓorto dow duule jaarendi kañe e dow maayoji geesi ɓeɗe yawɓe joolaari si tiɗallaji fuu ana jiya dow dawi ɗi yogaɓe ana gollana duuɓi kewɗi tawe joddi fuu dokkatake tiɗallaji kewɗi woni ɗiɓe kawrata ɗum seedi wiide Adamu Zure burkinanke gonɗo e dawol ƴaɓɓortoɗo Niger.
Mi yeehi ne wawi ɗum wajade yimɓele hewɓe mi immike Burkina ƴaɓɓirade Niger yaade Agadez saabi golle mum yiɗano fewi wadde li wuuro amen gaɗanomi e leydi ɗo nokkuji ɗi abbam duro wonno mi salato noon jokkade dabaji nden no tou enne e ley jardien gonnomi hinnade kulle kecce e ley ɗum yoɓeteno.
E wi Ousmane Diarra hoorejo association malien des expulsés laamu bonɗo ana e sababuji ko watta fa sukaɓe jokkolɓe hewɓe ana dawa ɗum taykita duuɓi kewɗi joni
vi no alhaali wattire wakkati o wurri ni no jogola laamuji ɗin woni jokkolɓeɓe jiiɗa fi heddade goto foof no yiiɗi yaltude yalla denko heeɓi ɗum sababu oɗo wi tewta.
E wi docteur Boulaye Keita conseil technique ministére humaninde malinkoɓe wonɓe sella immadaraji ana kani waɗede fatoraji gonɗi dow joolaare hollite himɓe ɗum waɗan fa humaniɓe ƴaɓɓende himɓe dow dawi ɗi kaɓe
e leyɗat dabre ji ɗi ana woodi yo gollude yala renude e haybude ɓeɗo bittoɓe kala wattu so golle goto heɓama yo sababu hisude jokkolle goto yaade caggal leydi ndi nden no hurtini wiire gollude ne jogui nafa sadde banggal hadde wittaw wittaw.
To Niger to fedde journaliste e noddirtende réseau des journalistes pour la sécurité et la migration holliti wiide yewtogol hani waɗede dow no visa hokkirte
aujourd'hui pour aller en
wakkati joni o yalla yaade france ma allemagne ma états-unis soni hannama alhaalima sukaɓe kinoto kabar muɗum na tiiɗi sanne saabi ɗi gata fe caggal ɗereji e ittugol kalisi ndenno ɗum ɗo foof yo saabi hakkillo mabɓe soni ɓe jettuke leydi ɗo nokkuji ɗi ɓe kewata hinnade gurna mabɓe no fewiri
andinɗo kabaru neɗɗako dunke ande dow banggal yagol joolaare Abdoul Kader Yacouba e hakkillo muɗum e immadaraji kollitaɗi ana kani huccanede hoore leyɗe e leyɗe e himɓe muɗum dawata yaade joolaari omo darta e kanankoɓe leydi Burkina Mali e Niger piya dabereji yalla sukaɓe jokkolɓe hewɓe ana keɓa golleji mbawɗi wadde fa keddo ley leyɗe muɓɓen.
Goto foof sultan nokkuɗo jeeya soni ɗum waɗaka kay jama o yaltan ɗum e yata fe caggal ekintingol e famingol yalla golle ne heeɓe ndenno soni hon ɗiɗo dabareji piyaka jokkolɓe
dawnoɓe yaade joolaari garti ley leyɗe muɓɓen no keɓirta golle tiɗɗala muɗum a heddi ley leyɗe sahel ngel ɗum saabi gartuɗo joolaari Gafuru Bara ana wondi e fiide dabareji fasini wirfeke ley leydi muɗum Burkina heɓa ko wawata waɗande hoore muɗum omo wondi e fiide dabareji fo golla golle margal dabaji
ɗum ɗo yomi jon sofito on goto min puɗɗi ɗon lihitane 2020 min kinike ɗum seeɗa seeɗa ɗum heeɓi lawo lihitane 2021 min gaɗiɗi ballinogo e jetti faddan mettude ndenno yimɓele jiiɗiɓe heddade toon yo keddo toon ɓe anda tan gurdam kay goto foof ko yiɗi goto foof nan suɓare yiɗi heddade so hakkillo mabɓe to ɓuraniɓe min kay ga enne ɓurani kam
ley majjun dunke ande kolti wiide fa ɗi tiɗallaji fuu keɓene jogola yalla torra yagol joolaari ana ɓuyto sukaɓe jokkolɓe kani hokkede golle laamu lobbo waɗa visa no heɓirte yaafine kañe hollita gooji on jarama heɗade nde yewtere kertande pawide dow kabaru yagol joolaari yoɗum yewtere hakkunde nantinoɓe kabaruji tati fondation hirondel gonɗe ley sahel ngel studio Kalangu Niger studio Tamani Mali studio Yafa Burkina Faso Adam Amadou Haydar waɗni en ɗum.